najisikunda tu ila nini leto makusuri. Take your time, look at me now, I'm not lying, I know who I am. All my life, I know who I am. Dunia nisikunda tu ila nini leto makusuri. Take your time, look at me now, I'm not lying, I know who I am.
Tangu siku ya kwanza natokea duniani, mama shatabiri kwamba nitakuwa nani. Na mama sio mtu wa ganga bali mtu wa imani.
Mara pop natokea kitani, ukini cheki kacha ndani nguvu ya imani. Wanaohukumu washashindwa tambua mimi nani. Yeah, yeah, I'm not lying,
I know who I am. All my life, I know who I am. Dunia nisikunda tu ila nini leto makusuri. Take your time, look at me now, I'm not lying, I know who I am. All my life, I know who I am. Dunia nisikunda tu ila nini leto makusuri. Take your time, look at me now, I'm not lying, I know who I am.
Sasa namjua Yesu na namuamini yeye. Nilikuwa mwenye dhambi ila kajitoa yeye. Nimehesabiwa haki, niache kwanza nicheke. Kwa ndo ibada Mungu wetu aombi kafara. Injili chaka tu chaka, popote ulipo utaipata. Maana roho yako ndo nida, maniga acha kuiga. Hii dunia utaiacha. Misimo,
I know who I am. All my life, I know who I am. Dunia nisikunda tu ila nini leto makusuri. Take your time,